Mkono mtupu au lambwi cha mtu mavi. Ukitaka kazi na budi kufanya kazi, na ukiona kazi na budi kuacha kazi. Kakijueni kusengenyana iyo so akili. Maskini it's just a temporary. Tafuta pesa wa kuite tajiri. Mafanikio yana password. Cha msingi ni kuwork hard. Event is it, you can make it. So mpaka wende ya bro, yapo kupata na kukosa, that's the mark of God. But being broke ujahish, get money, that's the code. Kukupambana, that's the road. Kukazana, that's the password. Mungu peke, ndo mganga wenge, tapibe mkwanja. Kende keza staro nyo, lazima utasanda wish. Nyumbo nge sambakito, kati shetza manga na. Siasa mchezo mchaf, rest in peace, sister Amina.
Usi uze utu, sababu ya noti. Ila fanya vyo vyote, ukamate makeshi. Sikiza my brother in the city of Bosi. We utapata au kosi. Usi uze utu, sababu ya noti. Ila fanya vyo vyote, ukamate makeshi. Sikiza my brother in the city of Bosi.
Achani ende kesho nitarudi home. Kama bamboo sto uza utu kwa ajili ya note. Kama changu na mengi kama regi. Na chinga wanene nzangu. Speedy kama ranger choni fate nyuma yangu ona. Mwanzo mgumu ila mbere siku na nafu. Nikumbari basi itaza wa you. Miko kuni mana kita ani sini 1-2. Fanya fuji wone mtoge uke FF. Nikiko deep na zunguka kila pande kama mota. Chantembe kwa mgu weda ndia lift. Mtoto kota mini soup. Zaida nyota ile dream. Unawaza ukilala una old song.
Hey yeah. Hey yeah. Hey yeah.
Usi uze utu sababu ya noti. Ila fanya vyo vyote ukamate makeshi. Sikiza my brother in the city of Bosi. We utapata akosi. Usi uze utu sababu ya noti. Ila fanya vyo vyote ukamate makeshi. Sikiza my brother in the city of Bosi.
Kupa vara zomba tenda so pesa. Kesho waku discuss maisha yako flex. Yana reflect car lights. We living in past like a days and nights. Kipenda babe wata kumega kavile bites. Oh ada for the cheddar now si sawa za skiller. Jordan mana rest in peace brother Marty Pillow. Mina nguvu za guard yapo miso zilo. Kijitusu kwenye line na wamua mbila milo. Jazo mdogo clevi kingi kika short ya tequila what.